Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kede kabaruji dimen jogoni on bete talata resappo egu o lewru fevrier hitande 2020 sakiraabe hedibe janwale modon yamde jena yotteke dirimbe e petaga Ousmane Niall Boulla kabaruji do Mamadi Keita to boggi jande to on kumbitade wiide sakiraabe hedibe ibeka holliti wiide kaltidal fuddi waddede e horebe gube jaddin ko be yadda agali Hamadou Koufa o haali dum kenyen do RFI e France 24 e wi hirdube lamu dum wana dabare wiide fitago larme mali le ngendi kidandi e wi ibeka larme mo intinaado ana hani yottade ngendindi do e aljumaare warore nde gubal arandewal hunceke gaawo kenyen fewdude kidal ko militaire en kulliti 2019 latake hitande nde war horeji buri wadede do mali do illa tidal o fuddi dum bangina ley tongande nde Human Rights Watch wadi e wi ONG o ko buri himbe temen nayo e chapande joyo sukabe an e mubben wonno warabe ley leydi meden di leyde hitande golleji di kube kabantode koy mubben e jaddin kobe ngadi yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedad studio tamane kala dum bawdon tawede limali fuddi mangal mudum horeju leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita holliti altinere kenyen do RFI e France 24 kaltidal fuddi waddede e horebe gube jaddinkobe yadda agali e Hamadou Koufa joni woni arande ibeka wiide don kanko kollitinodo wiide jaddinkobe kaltidatake ka le jonte jabbide kejaado makko le wuddu leydi meden di hollitino wiide ittannelabe mudun yaade yidoyde e be horebe didon kube jaddinkobe kede ko horeju leydi meden di wi honderabe amen RFI e France 24 katdo fakitango Muhammadu Samaseko.
Je crois que quelque soit
kabaro tidiri fuf alhani dawren nutelaydi untirte alal andi ko gollam bongal mudu min e wobbe yona fekum indabe andon wakkat jun o adadu yimbe le kidibe e dido bonandaji di le sahel ngil ya fuf labbe do yadi ndanno ne mi labidi yoni ko dati dabareji tewte andon wanda jonkude hor mudun imoto yade yidude o do ma oto jonkunda e nelal am wundi kanko woni kajado am ndanno alhani o hitino mu fuf yallam anda huma bawta dawride de
la haine discours de raison
hirdube lambe kolitiwide nde dabere horeju leydi meden di moja e wi nudogo kejaado hala horejo hirdube lamu kaltidal wawa waddede e jaddinkobe o beedi wiide do e hakkilo makko dun an holla wiide soldats e mali ana pandi bawde kede ko nudogo wi kanko wonno kejaada hala horejo hirdube lamu e Aissata Diarra landure makko do faccitango Ali Cissé
une contradiction entre
kabaru maji hakune ame elede sella dum woni lawol fu be galana kabaru margo leindi sabi golleji mabbe di yadata so wana du kongol cheblen dramengol anala hande e miloji ame homo mi bawi haldure yade agali Amadou Koufa be woni yimbe kelbe leindi kalkube yonkiji chamu be do yimbe fa hande do mi goni do be keddi wadde di golleji joddare so mi kalda e mabbe holla mangal pade ame darani derangu be wala sembe hande jodaade fa kalde terroriste be woni min jabi min jafike golleji ma e bondi ko be ngadi ko kanye ko be keddi wadde ko wana dabere lobbere e juude amen minen kabobe laamu
larme mali mo intinaado hunjege kikide kenyen gawo fewtude yaade kidal gal gubal larme mali gal soldats e minisma temedi do gondi e doytude kanye e gondube haybede do e avioji an han yottaade gendindi do e aljumaare waronde micintin de wirfitagol micintinde wiide wirfitagol larme mo intinaado le onno ko ana fawi do golleji kaldan gadangal fa jam hebengal sakiraabe andon di kabaruji fu do baa hebude di do whatsapp do numero 76 62 88 51 o do baa noddude do mere mere do o numero viamo 37 321. Kabaru woteji dipite en tiagal Bamako e kay yontere jabbinende hande min kala hala region mopti to kanan kobe mubben gondi e wadde imadaraji fa woteji noga e jena lewru mars di ngadire no yitra bankas won holle timbe wiide ana jidi dartude lamade latade dipite en le ngendindi ka duansa wala fu joinin do talki mudum wattu gon e joni o holle tinde wiide ana yidi latade dipite fa be dure den fam keden Mamadou Samaseko Ali Cissé
bangal wuteji dibte en na nyande nogoy e janeru mars balde tatan hedani kambe dartobe be to bankas ton ele region muti gulligi di na pewi sanne wakar juno o e wi prefet o kuliti do wonno nelube jatti talki mun en dartugol
mi de gondi nangude talkuruji yimbe naro nyaloma hande do men gondi do talkuruji yimbe tato woni gadda du hollata golleji di ana yara no mojjiri
to tenego e koro dartobe be jehi bamudi talki di prefet en galluje di de kuliti dun wide won jatti dubbe ton talki mabbe ndartugol ka der nukuji hono 12 fa hande le region muti don kay fay goto ne lay ton talki ndartugol keddana massa sankari kanko prefet 12
ju ine hakkilaji mum mi de jogi kaaki gollirdi fu won biro ju inaado daranido nangude talkuruji yimbe naarobe ti dala goto mum jogi oni woni wala fu ju indo talkur mu fa hande nokku amen
le odo region wuddu leedi malindi hun cangul hore de nagu woni ti alla modo kando hun tinede hore wakat juno bangal do wutuji di micitene bide nukuji kewdi odo region o kebal fey wutude e wattu hitande 2016 bangal subagul maire en e kanye wote subagul president hitande 2018
gendi lele hoyi gondi le cercle en songo himbe mudo ana gondi e dartude koy mubben tiagal ko jaddin ko be kulbini be mon fu ana wondi e yaade dartude do renowo hewbe mabbe wattu joni o jotteke le gendi en songo di be ferube ana goni e kulul e be darte e lam o darno denagu mabbe fabi dur fam keden Muhammadu Samaseko
kala mbawbe non njalti le wurongo sona be ngala bobbe ngoni kiddibe tun dun ko holliti neddo goto mo jaba yo inde wuro lele hoy ngodirro ansungo kiloji sappo nokku mo fay goto wala e mudu wakat juno gila ko gube jaadin ko be ngadi gidali be kolliti bi soni min njaltayi e njanko woni hen kanyam be ngari non wardo neddo goto ga enne dun ko beedi hen kanko kalowo holtawo wiide dum fuddi gila ko kambe sikitaabe jaadin ko be mbari neddo goto wurongo cakkite yontarende kanko marado o sutama non ana wara balde yoga jaadin ko be hafino mon guldidde e kawtibe barkan leedi France o yama jaati o sefo etele e le yawtere France 24 ciagal o do wara hore o sikitaabe jaadin ko be dardi jamarande yalta wurungo fadde balde yoga sona do be fuf be barate don e don ciagal dido gidali wonko yimbe wuro lele hoy e kanye amire wurungo puddi yaltude wakat juno ko buri sapo yo galleji yimbe mun en goni jottibe to an songotun ko buri chapon tati galleji yimbe mun en jehi ele gure godde e on wattu goto to wato gunado yimbele dido masimbinama ko buri galleji sappo yimbe mun en njalti le wuro go yaade gaaw wakat juno o jaati mairie nokku o na uddi
illati da lo fuddi le leedi meden di le hitande 2012 hitande 2019 de wonno ko civil en buri warede dum funtile tongande de human rights watch wadi pawinde do kabaru mali o ngo holiti wi de kabaru sariyaji du ana taade koyde fabedure en fam keden abdul karim so
e wiide kawtal daranide fodde AD Human Rights Watch yimbe jom kaborde en mbari fodde yimbe temede nayo cabanu joy en jeegomo hay sukaabe ene hen temede kewde yimbe wobbe warama be barminama Human Rights Watch simbini kadi wonde njanguuji di mbada ko do civil en kanye e konunkobe to funnange e hakkundere Mali deftere Human Rights Watch ene holla kadi wonde yimbe hewbe jeyabe e pelle serndibe be njokki hulbinde e warde yimbe si bi yande mabbe imbe gure de ina jokkondiri e konun kobe be deftende ina holla kadi wonde serndibe be mbaaji bini dow ko e imbe gure kewde yobe dew e seriyaji mabbe Human Rights Watch jofi ma chuudi le kon temed jeedidi tapantate joyi guddaadi ko ina holla wonde sukabe ujunaaje temedi do noga sen joyo ujunere kandani e jande ndido mbaadi e wiide walde de woni sababu ngol fodde aadi e gede yimbe barnibe fof ndido mbaadi e wiide walde de woni sababu bunugol fodde aadi e gedal yimbe fannuji di fof nde sembini kadi wonde konun kobe mali mbari ko buri worbe chapande jeegomo sibi e faamu ya mabbe ben worbe ene jeya e wallobe serni be dinal islam be ko sakiti ko walde de holli wonde golle nyaawoje de ene leeli ha burti yimbe he be nani choka ko boyi ha joni be nyaawaka tiagal dum fu ala ko witta e hadeji hakkune leddi e pelle de kanye tonangeji burtidi baddi tondi
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe nyandaran kabaruji gondi le region gaaji meden di nyandaran tata bo kuchala ko yata himbe jab ko yata himbe temedore wombe e bale kumini de cenam bednam famudo kabaru no kaybirta ndiyam e cenam jaleñ mu ben li cekite yonte yabene de to kuchala to ONG Alpha Lok darani fo golle do itugol jawdi gollerde UNICEF yoro so fa hande le laamu sigasu o ko buri sukaabe cappande tatom be yoro so janginaama ala jabbe do do kabaru hakke bibbe adama e dati hedi kaani jokkata fa mbulli taw cuudi sariya faanda mudun yalla e be beedone faamuno wullitirte sariya be bammina bandiraabe mabbe wobbe gollirde CAPD as centre d'assistance et de promotion des droits humains mun tani dum hore do faaba mu ye jawdi ambassade leedi Danemark mo do Mali do do gollide do gollirde famo ko sakiraabe kadu de kabaruji ka kedde hedare yewtere rewbe ne anawodi wassalam